tulabye n'obulamu buno bwakokonye butulyanguza osowaane ku kyotazi so gye twabujja tewali amanyiyo nga ne gye bulaga tewali ategeera essaawa y'okusaawa. Essaawa y'okuzaawa olumbe lutulanga bwemage batayingi kumbudde tulabye n'obulamu obukira obw'omu okutusaanako nga tewali ategedde ebyensi ebitwemazaamu bya bulimba kalenge musa Pawulo buli lwendooza kw'ebyo bwenkuŋŋaanya n'enjolo kunywa bugwewo bwate ndituuka n'akakyeyo ku lukuusi kiteebereze kw'okufa tukimanyi nti kya butonde naye tekimanyirika ekyo bakulimba ate nga n'awazaayirwa olaba nga wampi naye nga wala tulabye n'enfa yaalo n'ezisa amayumba n'obuto okusigala nga buyaayaana luwemi abalenzi abanyumira amasuuti obutiddiriza ndowooza gye balindekeeyo ku lupande okunkasukira embunyuzi lyekiwedde dala eyasaayira bannange gye ndigenda olumbe luno ndowooza gye mulindekeeyo ku lupande okunkasukira envunyumpunya ekivundu dala eyasaayira ne mmange gye ndigenda olumbe luli lwe luno olutuyigga engeri ya ddongo kutuwanika embegaabe k'okuzaana myanga era lwe lutawaŋŋanya buli kitonde tuwemmense tulabye n'obulamu buno bwakokoonyo butulyanguza osowaane ku kyotazi so gye twabujja tewali amanyiyo nga ne gye bulaga tewali ategeera essaawa y'okusaawa tulabye n'obulamu buno bwakokoonyo butulyanguza osowaane ku kyotazi so gye twabujja tewali amanyiyo nga ne gye bulaga tewali ategeera essaawa y'okusaawa. Twala n'ennyama beewedde ku magumba n'obunyaluseena bw'olubokokumba abazaala lubalesa bwana muziireebanga lwetikka abakunkuna n'emiggo mu bukanzu terubawanise empala ataluweneena olaba lukyakuwa abakuumi bw'ekikungu olusajja luka ebintu by'okoleredde ebbanga eggwanvu bitwalibwa abataali bakibiine bejja bafulubaniramu bye batamanya gye byava olumbe luno walumbe n'otutambuza nga twemasaka okutuke n'enyendu sokira ebimenke omukulu gy'otusindika entiisa nnyingi so tegendwa dda okufa tekusibirwa kuba ekyo kyaggwa ndabayo n'abamu abakyusibwa emisaayi balala batwala landani mu bakakensa naye nga wa mukama watupangira obulumi bungi okutwabuliza ensola g'emagombe lutudazanga olutagenda nakukuta yiyoko tulabye n'obulamu buno bwakokoonyo butulyanguza osowaane ku kyotazi so gye twabujja tewali amanyiyo nga ne gye bulaga tewali ategeera essaawa y'okusaawa tulabye n'obulamu buno bwakokoonyo butulyanguza osowaane ku kyotazi soje twa buja twa yamanyo kane je bulaga twa yategera ee sawa yo sawa. Kuvato na mayumba, loga bajamu na bote banasima. Loba sanga kumba kumukore na afa, chitemereze. Evitu wala kanyanga tuchawe, eneso kujamu kakorora rwao. Aba kakaru aba teleke yukulukusi, tebatanga. Ama yae na aba tefuje tugenda, nota manyavuri vanga lukujimbi. Nanga leja ne kitabu mulinzi kamareza we Mbuli awali akalunji wasibide Kugambiru atirivize mpara valinzi Mbola valuta iza kapera ba matumbi usukirifu Sebo walumbe novu inza votu yambe Tusomu seku wana wafehu ya yana Kubanga jyotu ganzi kentisa nyingi bikuno visa. Tulabye n'obulamu n'obwa kokonyo, butulya nguzo sowane ku kyotazi, soje twabujja twali amanyiyo, kane gye bulaga twali ategera, essaawa y'okusaawa. Tulabye n'obulamu n'obwa kokonyo, butulya nguzo sowane ku kyotazi, soje twabujja twali amanyiyo, kane gye bulaga twali ategera. Nganja kunkumuke vakire chikomi Abari behiri ngura katimigoke olumbe runo Lutera nukuri ingiza kumu marame Umusika na kusoka yomuyo musanyo Umwana we yali akuwabuli karungi ngaluitika Kare minutu andicheke tetiru oligenda Tweka angawa muru vache murugu Nembile luba wanura yo chisufu tegwe walika Singatu igabwa peka fazari mwesho Nata yambi wako wa mitwe mikamwe Lutu tega ni miya yu kitu ganze wakwenya hii Zinimi kwano jalu no site tegera Haba singo kutuwa garanga kumbia Sebo na kupangi nacho mkuruwa nde ufaga mani Tuti mabuli ulerunya gomu kufe Banange sawa yoku feja nevi gambo Mungu lava uza gundi ya mwenyude chokenseno Yevye bintu nuzangami laka lodo Ukufawe kumaru kubateli ategira Kukuta bangu nemi kwano ulikandiru wakatwe ungu Sima njinevi ukururu yetu ziza Dababye vyokuvuku zambu vituranga Nebi na mnyenye vya vikanga mwanange Enduru ne miranga muna kwe visufu Viwerekera dalara ge magombe Chimwakira tewenkere togenda kuda tukwera vire Tulabye n'obulamu n'obwa kokonyo Butulya nguzo sowane ku kyotazi Soje twabujja twali amanyiyo Nane gye bulaga twali ategera Sawa yoku sawa Tulabye n'obulamu n'obwa kokonyo Butulya nguzo sowane ku kyotazi Soje twabujja twali amanyiyo Kane gye bulaga twali ategera Sawa yoku sawa
Zendu tiakwe chusiza waka kwaya Basajia wata hapa mwagira vya kunze Onane uchula umu omerate nyara Nakuza dante talisiteji Oli tuteka wakwa tamanyi kuziva Yate tunagamba tutianga na wasimbi wasombote Banangero ati limbola simbwa nintia Mundi wange atimbire chisweka Masajia watu atari na nyombo ya saganga Umami harina life ya uwe magombe Na kubandi ugo mkubire bidungu Yati limbola baimbi mungiri enkambwe Abanji macho Masima jimli unavula gentana Lulina mate hiru kambwe Nakatikiru waisa itirateli ama nyiwa majefuge Ya wafese sese kwe wa muranga chini Okumotu waranga yesi mjejani Nabafuzo wabaga bubuzo manyoku bamba wagenda wala Tutuoke zako nebi kwani raba kwenyu Wafute na ono urumi uwezi Jani aliala vye kubifaje wazaira mbakine mchio Chasa tumanya antiru narumba Chivafa wawe mukira lage magombe Evi ntubione vinya kukira vya wapa inganda sino Neweri vera banja teliku sasira Wakiri jofiri dabo omurambo Magoba chaka subi woku famwa zai mtubanjenga Uwana buje busoma kwe kastofa Inzo kamba antiwa busaru wa kuzika Kajiri master manyate liku ya mboro kweganwa Waliwo weruanta ulira hache kuberwalia Nilu wazuku sofu nuna anava chasa Emisi mojidobonka nyevika watai maganda nge Ovo chako ngiriza wa kwa mayanja Nocho ulira yate vashi wetere Umontu nayo chabande kwe anja weti ulikasaja kabi Chako ngiriza wa kumpayanja Nojo ulira ya tewa kibwetiri Umuntu na yo chabandengu ya nyabweti Udini etia Paulo ulirwendo ya kwebio Kwe kunganya ni mburo kunywa kukwewu Watendi tuka na kacheo kukusi Tikendwa ta Paulo ulirwendo ya kwebio Kwe kunganya ni mburo kunywa kukwewu Watendi tuka na kacheo kukusi Tegendwa ta Tula vye nobura mbuno wako konyo Mutuli angu zoso wani kuchotazi Soje tuwa hujate wali ya manyo Ndani jivula gate wali ya tegira Iye sawa yoku sawa Tula vye nobura mbuno wako konyo Mutuli angu zoso wani kuchotazi Soje tuwa hujati wali ya manyo Nani jebura kati wali ya tegira Iye sawa yoku sawa Tulagye nobura mbuno wako kwayo Kutuli angu zoso wali kuchotasi Soje tuwa hujati wali ya manyo Nani jebura kati wali ya tegira Iye sawa yoku sawa Tulagye nobura mbuno wako kwayo Kutuli angu zoso wane kuchotasi Soje tuwa hujati wali ya manyo Nani jebura kati wali ya tegira Sawa yoku sawa.